Download it from ilovezedmusic.com.
Go, betweens.
See me like this on the man,
oh. Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakudala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwa ni chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
Kupalanya Mr. Bini na Dumbi. Nisemu no menyani sameweza na chitumbi. The boy to die wa chitile to repenti. Haya ni malilo letela ntoni na tenti. Beautiful flow kwa kini kupala dies. You will think I'm game when you watch yela my guys. I'm killing it slowly kaili ni nona chongo. Wanna another level collabo wa nona chongo. Watu ni kushipa kumacha kukafipo. Saka diabo kapeza muzimai ayenza tipa. Kweni chokela wa company yokawa. Nindani wele ana mwapo zigolo ya nshawa. Waimba pali vewa lipe na nice iskat na ndalama. They don't care baba fana si wachita inspire. Speak for the ghetto vewa mapitamo kwatu. No wonder au kila muli ine Tupac Shakur. Beja po fili vose neni beja po mutima. Peleka po chireleshi ku studio ni ku office. So much of a star ni chila na pali nyenyezi. Ndine typing atundile na barret carpet.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwa ni chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na pala. Fuisa kuticha lo chitifo mere. Fire in the booth mulilo ukudonyele. I'm not a pillow sunga pwele chati unikonele. Ntine karuisha na pisha chakwabo kungisha. That's why nkani ya rap vani itakafundisha. Musafu niko nipula ndaba na fundisa. Kandete keo nga poko nano sisu nshish. Not beef wela hapa ni gango matiabo ntwe. Nangu sina drop ya single mafans sunga ninyonge. Software mutombwe safi cha muzonke. Deni zaka flopo kanya mule mwala onishombe. Bano na chongo muflo uzalu za jo. Osa yeso domo lazina uzausha wo. Ngena pa mupo easy ya mayo. Ndine number one wea shusha kambenyo.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwa ni chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
I'm on another level.
Tupac na pala.
Hey,
nishaku shaku when we hit them up.
Cash level this momo nga chilanga ni mulilo. Ni vampiri wa matiamo kwa tichilanga mulilo. Mwene ni towela monga ni vene kaila. Mabazi alifulu kuchila chimboka hila. Hii ni offense fulu ni kamba chipupa. Malines alifulu monga titenga chitupa. Level inakwela ni bulu zipa chipupa. Ya lame but how come iwe tamu sunka. Kutamanga na neo taya yako inga ponche. Level ni patali ni lusaka tunakonde. Beat your own ways hili beautiful black. Kiti gani za mpaka breni kupanga tu makrack. I think super deep ingani gani za kakiola. Ninga kupa epa biti ine olo chena viola. Nikafuno lele lanvela voice ya Dave. Ati oza ngala less using insa chema yes. Rest in peace teacher ndimwe muna nipunzisa. Panina ngala kochi so ni mabata mangisa. What's hip hop? Answer ni cash level. I want another level.
Sini langi zana meno.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina fia mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwa ni chiveleshi, ah, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya pen game. I'm heart full, unipoto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge anika with your funny rap. Drop a beat in it menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni potik.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
Nishaku shaku when we
Mwausha makavela. Mwausha makavela.
Download it from ilovezedmusic.com.